Mazonze majita ambuye ndingo tokoza Muzonze za ine inuyo ndingo sogoza Ambuye ineyo ndisagu tamandani Bobanda inuyo ine ndidali ndani Ndisagu pembezani, ndisagu lebekezani Ndisagu yamikani, ndisagu kwezekani Soga nigandimu ndi ambuye mawanisa Sogolo lodese duali jali mawalisa Satana walepera inuyo mwapambana
Satana walepera inuyo mwapambana
Amata ambuye
Yeah.
yeah.